Luca, Senhor Diego. Wer nyalama foftere goto, o won e fecci di kolangal. Almudbe makko ngoni e ittudi chammeji ina mongo e juudi momen ina jak. Woyde farisa en wiibebe.
Holi ko sabi odon bada nyane nyalawma foftere ko sari o hadi.
Yesu jaabi bi wi.
Mate on taraki ko Dawuda wadi de heedi kanyum be yimbe mum. On taraki de onati e galle Allah he. O jetti mburu chaketedo o on nyami. On nyammini hen yimbe makko. Ndende dey sari o yamiri nyamde on mburu tan ko yettinobe sadakbe.
Cagal dum o wiibe.
Ko biineddo o woni jom nyalawma foftere o.
Wede nyalama foftere goddo o naati to der batirde to o woni e jangindi. Neki gorko goto mo jungum mom nyama mai ina wonno don. Seriyankobe be e farisa en be ina batti e makko hakkillaaji mumen ngam jeewde so tawi o jogori ko sellindi nyande nyalawma foftere mbele ina mbaba wullitaadem. Kanko non o mo andi mi joji mabbe. O wi gondudo e jungum mayngo o
ummo darado e hakkunde yimbe he.
Waji o ummi dari cagal dum Yesu wiibe
modo namni on bele sare men o rokki en ko wadde ko moddi nyande nyalawma foftere walla ko wadde ko boni ko dandude fittandu neddo walla ko bomde du
e on saha o ndardi be goto goto o wi jom jungu maango
fortu jungu ma
on fortinga tan go selli be laawi no feewi be ngoni e disondirde e be ƴeewo ko be poti waddem e den balde o faydo hayre ngam toraade o wali toraade Allah nde weeti o noddi almudbe makko o subi hen sappo e dido o innirdu men nelaade ko beedo o subi Simon mo innir Pierre e André Mignon Yaakoub Johanna Philippe Bertolemi Mathia Thomas Yaakoubu bi Alpha Simon gandiraado gendiyanke o Judas bi Yaakoub wondude e Judas Iscariot gontudo jamfanto o teludi e mabbe o dari e nokku poddo kanko e diddal almudbe mawgal jamaano mawdo giwdo bang yo bang e diwan yude giwdo Yerusalem giwdo guri daandi geej gilutir ha Sidon ina wonno don gam hedaademo e sellinede be ruhuji tun wudi nannyuno be cellinama kanyumen yimbe be fof jiltono ko memdemo sabu won bawde jaltatnode e makko cellinabe kambe fof e on saha o bamti giti o ndari almudbe makko be o wi
malu wodani on onon miskinabe gati ko onon jeylamu allangu malu wodani on onon heydube joni gati mo on kar malu wodani on onon woyobe joni gati mo on jal malu wodani on simbe gani on billi on jenni on bonni inde monde sababude binado nyade hen beltode chumbe sabu man jenari mon hewdo asaman gati ko non tanirawe mabbe badanno annababe be kono musiba wodani on onon aldube gati on kebine mamon musiba wodani on onon harbe joni gati mo on keedu musiba wodani on onon jalobe joni gati mo on tuno goyon musiba wodani on su yimbe fof manti on gati ko non taniraabe mabbe badanno annababe fenobe be onon hedotobe mi non bodo wi'a on jidate anbe mon badante hutibe on moddere duwantode hudobe on torantode leptobe on so wodi pido mo hello e hakkille goto jappan dum goddo o so wonde tudo wuttema wata haddum jettude turkima nyaagido mo kala rokkudum te kala jettudu kakema wata namde dum badante wodbe ko jiddon be badano on ko so tawi jidaton tan ko yidbe on holi jottor poddon daminaade hen hay bakko dinobe be inen jidi yidbe dumen so tawi badanton moddere tan ko wadanobe on moddere holi jottor poddon daminaade hen hay bakko dinobe be ko non badata so tawi nyamlaton tan ko be damini don hebde hunde holi jottor poddon daminaade hen hay bakko dinobe be ina nyamla bakko dinobe hono mumen bele ina jobe nyamale mumen onun jidate anbe mon badate ko moddi te nyamlete tawa on daminaaki hen hay hunde den ma on keb jenaari mawndi te ma on gon bibbe burdo towde o gati on ina halla moddere mum be ngala teddungal kanyumen e bonbe fof gone yurum derbe no baba mon oni woto nyaawe wodbe baason nyaawede woto pele wodbe baason felede jaafode wodbe jaafe don ndokke wodbe ndokke don ma on chaawane beddi moddiri dimbinaandi tidda ha wattirufde ngati betante don ko do betanton wodbe do
o faani be hen kadi diido konguli
bele gumdo ina waawi dowde gumdo hono mum bele nden be janata e dooru maaru kambe dido fof almudo burani cerno mum kala almudo timmudo wayata kono cerno mum ni holi ko wadi ada yiya kudel gongel e yitere bande taw a yiyata leggal gongal e yitere mangal an mo yiyata leggal gongal e yitere mum o holino birata bande yo dal gittana dum kudel gongel e yitere mum nafege ittu ko adi fof leggal gongal e yitere mangal bele jidema ina laaba danya no gittirda kudel gongel e yitere bande ngel lekki moddi jibinta ko boni bonki jibinta ko moddi ngati lekki fof heptinirte ko bibbe mum dibbe petetake e puli nyaadi reseng fetetake e ganyanji moddo ittata moddere mum koy bernde mum bondo ittata bonande mum koy bernde mum ngati hunuka halata ko ko heewi bernde holi ko wadi do noddirami jomirado jomirado te on badata ko kalanmi ko mami hollu on ko kala gardo e am hidi ko ngulam rewi dumen nandata o nandata koy maho hubere gasdo ha hebi haire afi hen ilam ari warango yani e dow maadi he ronki haydim bindendi sabu andi mahi no feewi kono nando ko nguli am te rewani dumen nandata koy maado hubere e dow njaarendi mo asani ngorondi warango yani e maadi he di burniti e leydi don ndi boni kayri fof.